baby. Nawe saba kuzina nawe.
Why not for me? Why not for me? Why not for me? Why not for me? Girl, my baby saba kuzina nawe. Kola chanko sabye sagala nkuchiawe. Ati nikuwa wa rapper tubalawe. Afriku mieko fresh boy.
Mimi na wewe tusine babiri.
Kutama
tubide mubye tazina kuruli.
Baby kutama
kwa sabia kutoleko out. Choka tutu soi miri denga scout. Baby mina wewe toze neva vidi.
Kutama
tubide mubye tozi na kuruli.
Baby kutama
kwa sabia kutoleko out. Choka tutu soi miri denga scout. Baby ratu weti yanga toli simati. Mazina gari moti kanyige sitati.
Kamu kiringi kamu gofulati. Mila ikiti when you shake daddy. Hipu sizo nene tezo yuze sikati.
Chimanyo liso kopureti. Mwabana baba gaga mulia chokureti.
Tonight you are my date. Jagala tuzine kwe today ye kareti. Itawa itaba kongere maweti. Katino zilina boti, boti. Baby togana, kutama boti. Baby togana, kutama.
Mina wewe tusine babidi.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabia kutoleko out. Choka tutu soi miri denga scout. Baby mina wewe tozine babidi.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabia kutoleko out. Choka tutu soi miri denga scout.
Yeah, DJ rewind this tune. Ono tazina yesimbienga katuni.
Anso vede
manyagambu ya zaituni. Tamanyimbo aline sita taikuni.
Big boss
baby waponyeza bibabuni.
Babuni
sikini ya wawe naka baluni.
Baluni
eza vili zote wetaga saluni. Je baby nawe zinatombowa. Zene simu na jijia kote batu sumbowa.
Katino chuka baby toga na chuka. Na yendawa wa miuka suwa imu kusoka. Ulipo zina wotyo. Nyemoka nyemoka zina atoti. Nyonoka nyonoka
atoti.
Mina wewe tusine babidi.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabia kutoleko out. Choka tutu soi miri denga scout. Baby mina wewe toze neva vidi.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabia kutoleko out. Choka tutu soi miri denga scout.
Why not for me?
Why not for me?
Do it for me.
Do it for me.
Yeah, chikole ngata gendele day. Bafaro bale kenga basa midi
day.
Chumuzi kengo uyi njambuli day. Na ye baby ya chitufu wanyiri day. But it's the way you dance like kota midi. Ati nipule chigoma chinyu midi. Nolula loko langa bojo holiday.
Kuwe,
chikuwe bojo.
Fire,
chikuwe,
fire.
Chikuwe bojo, chikuwe. Kuwa bojo, chikuwe. Fresh, baby togana.
Kutama mina wewe toze neva vidi.
Kutama
tubide mubye tozina kuruli.
Baby kutama
kwa sabia kutoleko out. Choka tutu soi miri denga scout. I come my Ivan. Fresh boy.
Yeah, you know the tune. Wicked and sick and mad. You see me? Girl, let me come and tell you. So